Daladala.
Na mawasiliano Bungo, wengi Bungo, mawasiliano Bungo hilo. Imani mwengi Bungo, mawasiliano Bungo. Wa mwengi Bungo, mawasiliano Bungo hilo. Mawasiliano Bungo, mwengi Bungo, mawasiliano Bungo.
Mayai yaliyochemshwa, ubuyu, kava za simu, crisps za muogo, maji ya kunywa, Pepsi, mrinda nyeusi. Hapa kituoni kuna vitu vingi jikoni, supu ya pweza na kachori, dumbukiza iingize mdomoni, bila pilipili hainogi. Kusanya nguvu, mana tutapita vichochoroni na tutakwama nyuma ya malori. Hakikisha pochi na simu umevishika vizuri mkononi. Toa hela yako na vitu vya maana ili zisikae mfukoni. Ukishuka, hakikisha hujachafuliwa, mana kuna watu wengine wanafanyaga vitendo vya ajabu ungefikiri wamechanganyikiwa. Pia ukishuka, ujue unapoenda kama kuna sehemu ya kwenda chooni. Sisi wadada tunahitaji akili za kijanja. Sisi sio mablaza. Ukibanwa unatakiwa kunyamaza. Kweli, ukibanwa, hata kama ni ile mbaya, unatakiwa kunyamaza. Kweli, hiyo mmeona imekaa sawa? Usishtuke mapema, maana utaona mengi hapa mjini. Save your alarm for later. Here in city you'll see a lot. I once saw someone sort through trash, back bent over the open pile, then bring a handful of waste to their mouth in a spherical mound, as if it was food. Just something to quell the hunger. Welcome to City, where rat poison is sold on the backs of speakered bicycles, so that the neighborhood soundtrack is of the potency of City, of home as an arena of death. Do not think about it for too long, the price of City. Hours in traffic, do not think too long. Focus on breath, your breath as you settle into the tired, ripped seat, finally vacant. Push the stiff window open. Watch city go by. How much are you paying to be here?
Sasa fikiria kwa mfano mimi nilikuwa natoka Oyster Bay. Nakwenda kwa mguu mpaka Ocean Road Hospital iliyopo sasa hivi ile hospitali ya cancer. Basi mimi nilikuwa natoka nyumbani. Natoka nyumbani nakwenda kwa mguu, nafuata barabara, nakwenda moja kwa moja ile Selander Bridge, na cross pale, napita huku, nakwenda peke yangu mpaka nyumbani. This is, well, okay, hapo nilikuwa mama makani. But when I was Vicky, Kakuyu, ikabidi chungia wote kwenye basi, pamoja na yule mchungaji Mwakyusa. Sasa tumeingia kwenye basi, ananiita by my first name. Ambweni, basi hii haina seats. Afu mimi niko mbele kule namwambia, ndio mchungaji, na mimi najua haina siti, tunashikilia hivi wimba. Ambwene, basi haina siti. Sasa wote tunaona basi halina siti, na tumeambiwa tushikilie. Anapokushautia wewe ufanye nini saa hizi? Naambia jamani, nyie msikilizeni mchungaji. Ndio mchungaji, haina siti, tunaona sasa. Akieleza kwa Kinyakyusa make, anasemi kwa Kiswahili, anasema kwa it used to sound so funny. Kwa tukitoka pale, nakwenda moja kwa moja mpaka mjini. Mjini huko tukiteremka, the only place I used to remember, lazima tuteremke Posta. Kutoka Posta, then tunasamba.
Sometimes the bus stop is a stump of a mango tree, an exposed water pipe, the concrete block on which the tank sits on, an old refrigerator turned into a bench. I hope you are not in a rush. Sit down. You may need to wait.
Kwa changamoto kama saa hivi nimewaacha huko peke yao, sina dada wa kazi, tafurahi hapa na mawazo, wewe niache. Nake tuna changamoto wewe.
Majukumu mengi sana.
Wanake wa changamoto tunao, sababu Allah atufanyie wepesi kwa changamoto wanawake tunayo.
Moja kwa moja basi asiremera ya.
A woman is always in waiting for the water to boil, the fire to latch onto wood, the dried beans to soften, the dishes to dry. We, ladies in waiting, always waiting for the bus, for the next stop, for return, for departure, for change, for actual change. For the beans to soften, for the water to boil, waiting. We are waiting.
Yeah. She's my number. Sisi kapiga gari ya benki mawe. Mume huyo, mume mumeo bibi, mlide huyo, mwingie ingie. Kogeshe huyo, mbebeleze, shaulile.
Sio kuwa mkorofi.
Ana pesa mpenda, si anakupenda. Yaani ujue mapenzi ndio, yaani kukupendwa. Asiweza ukampata mwanaume hata kama unampata, lakini hakupendi, ni nafwe. Lakini hakupendi wakati kwamba huyu kweli ananipenda. Unapokwenda kama hivi naye. Sio yabadilika, sio kama mwanaume unampenda, huko ana demu mwingine. Yule ni muongo, sio mwanaume, shetani. Tena mkemee.
Baada ya siku ndefu ya kazi za hapa na pale na mizunguko mingi ya mjini, nasema nataka nirudi nyumbani mwenyewe nikapumzike, nijiandae kwa ajili ya siku nyingine ya kesho, katika tafakari juu ya usafiri ambao ninaweza nikautumia na ambao nimeuzoea kutumia kila siku. Niko ninaelekea kupanda zangu bajaji hapa, na napendelea sana bajaji kuliko daladala, kuliko pikipiki au bodaboda kwa sababu mbalimbali.